Bali jam.
Aja.
Nusori.
Jansago.
Gajia.
Janni.
Jannika.
Jamma aja.
Aku.
Uro jam.
Aja.
Dabbaji jam.
Janni.
Awaroi jam.
Aja.
To aku.
Aku.
Madalla. Tonjetta.
Miami mahoya wande baade am.
Asupti tonjahata maha.
Ikai. Ai ingel ton yolel ngel le shangol.
Imi ingel.
Toton miyata mi maha. E wodi pellel bongel. Nonunto mi mahata.
Kairon nuidu wodi ainun. Deftere Allah holli min yimbe dido fuddube mahugo baade ayidi nango hibaru be yimbe dido
hakika e miidi nan kila bari be yimbe
o neddo artudo e mo wodi hikima aynu e mo yidi wato baade makko neba aynu mo wadi burki ho botko saboda mo maha baade makko dem mo washi leydi gan saboda mo kafo wato pobe sudundun mo rari to towi to bodi haade wongol shangol anani beldun lokashi ko baade den timmi gada don sai wondu hendu warndu chembindu duwarndu wadi ka wutaago wuut gada don sai goddan diyan chembi da waroi ratatatatatatatata gada ko diyan da wadi sai shangol wongol heewi gada don sai dan sankiti ko ina gada don sai da wadi ka dautaki har da wari dan filtini baade den don yibande do yolel ngel fu e non diyan dan koko wadi baade den saboda de hebi dum wasaninde de chembidi aynu
kai kai amma o neddo mahudo de baade modi hikima aynu joni mi nani o neddo artudo warki to noye oya on bomo gada
hay o neddo mo maydudo hay samo mahi baade makko do njarendi ade shangol gol
hay ajo neddo mo joja
hanko bomo wadi burki on botko way gam mo maha baade makko hay lokashi ko mo mahi baade makko sai mo jali mo bi way baade makko buri baale koride fuubo dugo amma wonde nyalde sai wondu hendu chembindu wari wuut gara don sai goddan diyam yofi ratatatatata gara don sai ndiyan shangol wadi ka hebugo har filtini ko ina gara don sai da wadi ka filtingo baade den do wonde do njarendi gara don sai ndiyan da wadi ka wasugo njarendi din i hankali ndi pobe sudundun gara don ndiyan dan sai da wasa njarendi di da wasa njarendi di da wasa njarendi di gara don sai sura rushi samu wulli wayoyo wayoyo amballeya higirare amballeya higobe amballeya
on neddo lalle mo kangaado
e lalle mo kangaado yesu bi yimbe don pal iri makko ibe ngodi niya be jodo jonde mabbe bonde yeso alla be ngadi kuje bodde bodde be ngadi ko kari gambe kada ko e mabbe wadgo kuje kallude amma be gejjiti hunde wo oire be gejjiti be ngada berde mabbe i tushije bodde yesu bi to namin on gadata kome Yesu bo haire wa'i nde wonsatako bakin hokkube berde mu'en fu i makko wato be janata nyande sheria Allah amma bakin be kokkaimo berde mabbe fu lalle be ngada yanande hallunde
oh amma min kam mi wadi murna gimmi kafake baade am i bigeto bodi mi yida mi wada wawanshi sa'i mi mayata bono o neddo wawajo e mi yidi mi jaba Yesu gi hanko woni cetotodo yan gimmi maha baade an dow mako
daga artudun Allah tagi Adamu e Hawwa'u ambe woni artube inder duniyaru Allah halittake be boddum amma wonde nyalde sheidan wari hiliibe be kekkindanimo harbe tokkimo bikkoy mabbe bikkoy mabbe bikkoy mabbe be koy tokkibe har koy bonni der balde dudde wato duniyaru kalludun tan andi wadugo Allah bonni bernde saboda halittake neddo alla bi mi yaha mi majjitina duniyaru fu berde mabbe njodake de kallude kawe neddo go oto tan wadi biyeye alla inde makko nuhu alla bolwidi makko e do cewa mo wada jirgihi makki mi lila ndiyam duddam wato majjitino jam duniyaru fu nufu bibbe mudun wato be puddi wato wadgo jirgihi kindon konde nyalde nufu i holla duniyaru wato alla lilay ko majjitinta duniyaru wato tuube e der hakkeji modon garton waje alla kila alla alay majjitin go on to on tuubi amma onon say jalu dommo
oh
tuuba e der hakkeji mabbe alla liloy dabba ko iri dume didun didun gam nuhu wada e der jirgihi modun nane iri murya dun dabbo biji din gadata der jirgihi kin daga don nuhu der bikkoy mudum be natti der jirgihi kin de be natti be fu sai alla mabbi dammugal gal daga don diyan sai yofi ratatatatata yimbe wonbe yashi fuddi kulol sabe ngadi ka figo dammugal ibe mboya
no no
amma nuhu mabbita e dammugal gal gam alla mabbi gal diya wadi ka tobugo ndiya wadi ka tobugo maaki ko kaaje mabbi ndiyan dam yimbe wonbe yashi fu be ngala der jirgihi kin be ngadi ka mayugo amma nufu fu ibikkoy mudun wonbe der jirgihi kin hambe be mayayi joni mugunta duniyaru wadi deidei ibono yimbe denno nufu ibe ngujja ibe peba ibe monna ibe ngada zina domma ibe njara giya ibe ngada halallaho ibe ngada sabani i alla ibe ngada goddun wato mugunta domma alla fu itay sherjana duniyaru domma joni dun sharia dun burai dun denno hallugo daga don wato be mugunta be jahay waje setan don be jarata wahala har abada amma alla yida mayen ibe ngidi wato ngade yonki alla bo inani en to jodotoden kishen sharia nufu bikkoy mudum be tokki dammugal jirgihi kin be kishi yesu kristi hanyu woni dammugal meden hande yesu bi hanyu woni dammugal hanyu woni datal hanyu woni yonki wala kedido yaha e alla sayde waje am datikin i mabbiti joni awaway natta der amma lokaci alla sherjanta duniyaru awawata nattugo yesu joni fiya dammugal mada yidi nattugo mo nattata e shembe sayde ma amabbitani mo dem mo natta ta jaba e mabbitango mo bernde mada joni mo natti nyande go awarta e afiya dammugal makko amma dum mabba e dammugal dow yesu bi ay mi andama so ita daga don alu yesu natta bernde mada joni
Hala memberka como llevaralo to Hala memberka como llevaralo to Amin 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 Hala memberka como llevaralo to 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 Hala memberka como llevaralo to
Hala alla vi alla eroidi duniyaru harmo lili biko redo anko tan kan okkube mo gonga anto majja amma be keba yonki kiar abada
Mem jo lo be gare to ke yeso Say mem Allah eton der haire Say mem Allah eton der haire Allah awale taibe Allah awale taibe Mem jo lo be gare to ke yeso me jolo me gare tokye yeso sebe me Allah etonde haire sebe me Allah etonde haire Allah wale tabe jame tokai me tokai me tokai jone jone me tokai jone jabo gonga jone jone jabo gonga jone
yesu vi kareto am ompumo bebe nderuya be kaya teddudum kadi min bo mi okkay on siwtare
sei embedai verde men te ba yesu aranata sei embedai verde men te ba yesu aranata
Yesu vi on pumodo wonbe dongal teddungal ngare to min mi hokka on jutare litafi me sarki vi kokkudo gonga heba e rai dum har abada mo hokka e gonga Yesu Kristu bi Allah wala yonki ki har abada
Yesu awale timing ay gonga Yesu awale timing amindo kida shetan Yesu awale timing ay gonga Yesu awale timing amindo kida shetan